Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Intentions. Tusikae kanisani kwa mazoea. Tusikae kanisani kwa kutafuta habari. Tusikae kanisani kwa kuja kutizama vingine na wengine. Jiinvolve na wewe, jiintroduce humo ndani, jiweke kwenye mchakato, jiambie na wewe unataka kupata matokeo. Maana ukawaida ni maamuzi na ubora ni maamuzi pia. If you want to be extraordinary, you must choose to live extraordinary life. Do you know, sisi maneno ambayo tunasema hivi, haya ni maneno ya Mungu, haya ni maneno ya Yesu, tunayachukua kwa uzito kwamba Yesu alisema. Tuhimi hayakuwa maneno yake. Tuhimi hayakuwa maneno ya kuchukuliwa kwa umaalumu. Tuhimi it was casual conversation. Kama nitakufa lakini siku ya tatu nitafuka. It was casual conversation. Nenda paka kijiji kinachowakabili, mtakuta mwanapunda amefungwa mfugweni. Mtu akiuliza nini, mwambie bwana anaje naye. Hajamuona punda, hajafika kwenye punda, akasema tu tutakuwa na punda. Kijiji kinachowakabili kutakuwa na punda. Petro, nenda kwenye samaki, samaki wa kwanza utakayempata, huyo ana hela yetu, tutalipa kodi. Kasema casual conversation. But look at your casual conversation. Look at you. Look at your casual conversation. Check the way you speak. You are like a wind so that you are not stable. You are like a wave of the sea. That's why you don't have stable economy. That's why you don't have stable financial life. That's why you don't have stable victories. That's why your life is like a wave. Why? Because your conversation is not stable. Yanayoendelea yanakuamulia cha kusema. Events that are happening zinabadilisha usemi wako kila saa. That's why mahusiano yako sio stable, fedha yako sio stable, uchumi wako sio stable, progress yako sio stable. You are like a wind. Yakobo alimwambia mwanae, you are unstable as water. Water ikaki concrete. Lazima ifanye hivi. Ina move unstable. Why? Because there is always a wind inakuja kuchukua. Mwanangu, imani yako ndio ikufanye uongee aina fulani ya maneno. Usiongee unachokiona, ongea imani yako. Speak your faith. Speak what you believe, not what you see. Ndio maana nimeanza kukuambia hata ndoto likubwa kubwa, and then involve God in it. Shetani anacheza mchezo huu hapa. It is always heavy to speak positive on yourself. It is always heavy. Ndio maana ninapokuja kwenye muda wa ibada, take it serious, because that's the only place you can force yourself until it flows. Unajua, have you noticed kuna time unakuja kwenye ibada, you are very heavy, yani barabarani uko umeshindwa kujitamkia positive mwenyewe, njiani umeshindwa kujitamkia positive mwenyewe, lakini ukija kwenye uwepo wa Mungu hapa, you can be forced by a man of God.
Yes.
Kusema sema hiki yes. Mpaka baadaye tukianza kuomba, it flows itself.
Yes.
And then the joy goes on and you move, because we are in a war. The devil doesn't want us to say anything. Shetani akikufanikiwa tu kupata kinywa chako, moyo wako unayoyawaza ili useme, amewin. Wako wengi wenye nuru, lakini ya kwako iangaze.
Yes.
Mbele za watu usijifiche. Intention ya Mungu sisi kung'aa. Nimewaambia hapa, neno la kwanza kabisa Mungu alilomtamkia mwanadamu, the first word, zaeni mkaongezeke. This is my intention, this is my will, this is what I desire of you, that you be productive and increase every way. And then uniambie Mungu apende mimi niwe tajiri. No, you must have another God. You are worshiping idols. Yeah. Now, this makes us to pray intentionally. Mimi nikiharibu kazi ofisini. Is it production? Am I producing? So manake God, I'm calling you here. Only producing. Manake chochote ambacho ni kinyume na kuzalisha. Chochote ambacho ni kinyume na productivity. Chochote ambacho ni kinyume na results za maisha yangu. Katika jina la Yesu, I cut off. I cut them off. Situation ambazo zitanipelekea kutokuzalisha, I cut them off. Marafiki ambao watanipelekea kutokuzalisha, I cut them off. Mambo ya masara, ubize wa kijinga ambao unanipelekea kutokuzalisha, I cut it off. Only if you had one goal, one intention, and be humble enough to follow the instruction, sky can only be limit. Even sky cannot be the limit. Kwa nini sisi wengine Mungu atusaidie kwenye umri huu, marika yenu haya haya, kwa nini wewe usikusaidie? The Bible is so clear, Mungu hana upendeleo. So maana yake all of us, we are supposed to be very far. There is no plane that flies so high with the excess luggages. That's why wanapima. Usibebe ambacho unataka kukibeba. Mizigo mizito acha. Biblia inasema hivi, kila mmoja aweke kando mzigo unaomsonga kwa upesi. For what? So Biblia inasema kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. People are waiting for the results. Jesus is waiting for results. Mungu anasubiri kutukuzwa kwa matendo yetu mema.
Yes.
Yaani watu wataya, unajua anayemtukuza Mungu sio wewe.
Yes.
Watu wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Wewe unakazana kwa baba na kutukuza. Hallelujah na kutukuza. Hiyo sio kutukuza, anasema kapige show huko mtaani. Then watu watanitukuza. In other words, Mungu anataka kutukuzwa na wewe. Anataka kutukuzwa na wajeda huko. When you pray for anything, have confidence on the God that you are praying to. Not confidence on that thing. No, confidence on God. Wengi ampati majibu ya maombi yenu kwa sababu mnaingia kwenye maombi wanasema hivi, naomba Mungu baba katika jina la Yesu, naomba hii biashara iuzike. Ila hata isipouzika, naomba tayari usharibu. Focus. I can only be the light if I choose to have a certain word.
Yes.
Because nuru yenu naiangaze. Na neno lako ni nuru. Nuru yenu naiangaze. So how does nuru yako inaangaza? Na neno lake ni taa. Then you come to the service and then you are told, the Lord is your shepherd, you shall not want.
Yes.
That's the taa. Neno la Mungu.
Yes.
And then people will see and say, naona asiyepungukiwa. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Inanimulikia kokote ninakopita. Neno lako ni taa. Mahali pengine lazima kufafanusha maneno yako kwa tia nuru.
Yes.
Kwa maana yake nuru inaingia ninapofafanua neno lako. Kwa neno lako ni taa, lakini pia kufafanusha neno lako kwa tia nuru. So vyote hivyo viko na mimi hapa.
Yes.
Then neno jingine linakuja ndani yangu. Mimi ni kichwa na sio mkia. Alafu za nuru yenu naiangaze. Kwa nuru hapa ni nini? Kichwa na sio mkia. Now uangaze huo kichwa na sio mkia. To the extent anasema watu waone matendo yenu mema.
Yes.
So watu wanaona nini? Nuru. Nuru nasemaje? Kichwa. Huyu jamaa ni kichwa na sio mkia.
Yeah.
People will not see me. People will see the word. People will see the results of the word. The effect and the impact of the word. Mnayaweza mambo yote.
Yes.
Kwa anakiwa atokee mtu aseme hivi, ashangae aseme hivi, inakuwaje wewe unaweza kila kitu? Yaani watu waone effect of the word into our life. You make a decision in your heart that this guy will not fail. I will produce results only.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.